ndakureba nkibuka umunsi usezera papa, amagambo yambwiye atuza ndeberera umwana. Ndakureba nkibuka mu maso ha mama, adashaka kukurekura atakana kanjye yo. Nibahumure kuko nasezeranye imbere y'Imana ko nzagukunda kurusha uko wikunda yo. Niba wibaza niba
nzagukunda karamata, ntakizakundutira uzahora uri my vale vale.
Ndahize kwa matama yao atazashoka amarira, nibinaba azabara ibyishimo. Oh na 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 konza gukunda kurusha uko wikunda yo. Niba wibaza niba
nzagukunda karamata, ntakizakundutira uzahora uri my vale 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 valentine time vale 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 vale. Nzagukunda karamata, ntakizakundutira uzahora uri my vale 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 valentine time vale 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 valentine.
Nzagukunda ntacyo umpaye, nzagukunda kuri nzagukundira abana,
nzagukunda karamata, ntakizakundutira
ntakizakundutira
uzahora uri my vale 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 vale. Nzagukunda karamata, ntakizakundutira
a long time.